exclusive from zhitspromos.com.
Two boys in the building. Most DIC alongside
Gine Mumbai Muna. They mix in the building. Two boys that got you. Yo, let's do this. Mwana mwamuna sama funika kujimba. Bambuya nani uzati mwamuna ni kulimba. Osa sanga nchito olo ya kudimba. Kupala uka paka chape tukumo kwa vimba. Zilo fota chokako kudala kumimba. Ni kukosa olo tumba nyimbo tima imba. That's why inga unankongole ni mapinda. Ukapusa na makofi ni matimba. Maputo si asila ni forever. Ikakosa tima pempa na kwa neba. Ine nilipepo na nsoni never. Seja type ima pempa bevla. Osa yopo pala uka ni muambo. Ule siya itie yondolo lambambo. Pressure singa ni peleke kundambo. Paka chikaboke ni kachae kopando.
Mabuto siya sira mula imi. Osa kaniza buzi paya ya iti. Mabuto ya kalimba iwe rimba. Usa tapa mahiro wa vina. Ehe ni kulimba. Mano ziko ni kulimba.
Bano ziku wafanika kulimba. Let's push life olo nkarira kulira. Vose veo pitamo ivo viza kasira. Mulungu wako mwamba ntie ya mapanga njira. Uzive kakawalika na iwe one day. Lesa ale mona sama gona lionse. Gakale wako nyoze wanzako wakuseke. Osa wauza vambiri uwauze thanks. Koze vitu vose pachalo ni time. Vikonke monga ni malaimu. Wantu vena, vena ni madevu. Chimutu alinacho bati yawe ni madeko. Yose kaluchero wankari raziri uku. Wanzao wana business wabanga kadunku. Jokai kale music.
Mabuto siya zira mulaimu. Osa kaniza buzi paya ya iti. Mabuto ya kalimba iwe rimba. Usa tapa mahiro wa vina. Ehe ni kulimba. Pano ziko ni kulimba.
No buzz, no yeah. Every morning is a mama buzz. Afternoon or evening is mama dance. I just wanna make my millions. I want change like a million. Pesha, I will up on my pesha. Uvutika na vina, vina vikupesha. Motivate, mwamuna samalila. Ni mapesha, ufunika kulimba. What you do is one what we do. Don't try, it's better, just cool. If you don't work, it's like a fool. Just make like you a coordinator. Do my buzz full, umonga maginator. Balai ifu ufu ni kakudeka. Nishive ufu na woyu za vipeza.
Vale, chulo cha boa. I see.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.
Every cruise on the beat, every cruise on the beat, every cruise on the beat. so amazing, so amazing, so amazing.